hande en goni jeddi lewru juin 2020 e nogay e go'o habaruji fulfulde nda studio kalangu wakati yande joy minta chapantati hande sembe habaruji me haltana hala horebe ko min mankal don do leedi ni cher ko min jewti e mabbe tamadu be kerrito ande Burkina Faso chagal hepiter ko toete solhan leedi Burkina to endan enan dum won ko be kaldo maccu nonni faarjo lawol yol to endan dogan duci yade koni lawol mangongo leedi men ni cher don endan mobilaji non torro sanne yo habdo magol kaindu ko nan kolla en do endani hon dum satormaji kon ji on nanan yaade ya seeda kala yewtal men pinande studio kalangu haltana hala sariya sariya du kondan fi hono suudu joddinan gabbatte helde sariyaaji gadaade ciagal endu be cour d'appel dum wonno ko fahande du Ayuba Hassan Tiardo famini Balki Samid ko firta e fulfulde ko jam woni e modon habaruji di endan nimi Suman Amadou Jangato yarna birnomi ni no wada ko watto himbe temdere chapande jeegon ko wara e le hippitere ko wadi hono aljumaare jamma ase ko jabbi dum endan e der wiyetengo faande ni Solhan jiakato da Burkina Faso kana wurgo woddak feeseda kalay e kero leedi men Niger dun sabi ni faande min jeeyi min kaldowi e horebe faaru jondu kono commune mo mankalondi kanyum woni ko herdi e ton endan ni leedi Burkina hardon en be bi ni be kettini yalla himbe jiwanto endan doga hippitande warnata leedi ndi sabu ama be dilla ton endan kano woni wakkati mo kalto endan ni maire mankalondi wi be mata fe goto tafon o wita kenani wonteni teli gabanani ko halni Mukhtar Hamadou do challal
pour l'instant
min kebay fu ferobe djube leedi Burkina Faso gari do wade do enden der commune amin ko amma jiddije didi ni na tati handen gada hippitere wadane to enden cerbanga leedi Burkina Faso himbe mabbe sappo dido gum gari do enden der commune amin o enden kadev kandu wonno wallirabe be keba ko be nyaama gomnati kandu mo he wadude bawde mum fu min keba no min balliri himbe be wumpere bombe tawaka do enden der commune amin o Burkina Faso be joyta e gada be kippito be ciddito amma ko woni no to enden handen leedi Burkina Faso adi hakkiloji amin dalila majundu waddi ko miden gatta dane yaade e gomnati beede sembe yilaru sogeji der cekantaraji amin be enda gandunguni jippake handen himbe be enden du bawa jehi demo gesem
nonni to enden mali du konda ni hono bita asmi goita latu kamoni hore jo hande leedi mali to enda lati du ton bamako onon wanne fawarjo melul gam batte fuddo la mako dum waddini ko fawar jondu konda ni hono yerno RFI halirno ni dum du konda an leydi France tiagal ko hono suudu seria mawndu leydi Mali hono tabintini kanko hasmi goite on enda lati horejo hon lam kalfinangu enda himbe France wi dirrini mballa ko wadana hakkune mudo leydi Mali ndi enda har filako darto sogeji illu arjumar joy lewru joy dum noga e go won ko be kali dum hala kadu konna himbe Mali hewbe hono yewtine keka neddo fu e ko yido majjum himbe bandiram ami radio tamani studio tamanta to enda Mali won ko yewde mabbe en kettino nanane
manavi
min e jiida be tinno be dilla se be jidi Allah no do
bonne sauvegarde
très mauvaise opération
unni hana ko wodani himbe no gam France de dilli dilli di sogeji mo e ballam mo en garta ballirami sogeji amin ni no godi ciusal amma kambe tan be bawa gadi guddum gam be gala arke jorde
suffisamment équipé
moi je trouve
mi e jiida hunne non ko wodi ganno handi neddo fu ummo darano hore mo
pour zel
mais ce ne peut pas le moment
hana joni hani dilli gander wakati oni leedi mali maadi denne de ni walliroobe leedi din fu ciortake mo waddan sa dorne
pour les conséquences
nan imbita da charge daniel latido gotno enda e jogid ande sane do filako darto nena ko der leedi sahel do enda kandu konda filake wiide ke hunde enda leedi france hakuno leedi mali sene be padde ke sogedi enda no wodi ko dum watto sane enen kettini faawar joni bete do serge daniel latido konda non kalo wono enda kabaruji ko lati studio taman kawon ko ha hoji hala mako neldimi
il n'y aura plus jusqu'à nouvel ordre
dun darni golle sogeji leedi France ton leedi Mali har ko darta filla duro wartirde jonde jam sogeji leedi France kan en gonno ballira fama sogeji leedi Mali duro didde bidam bonda ko e golle hirnyare dar cakantarare leedi tin ode didi deedu gollidol mu en nafi orgal sogeji leedi France didu kan en kawji are gonade no gollide fu dar duro go kaden du sogeji leedi France gondino golla ton enden ni dar ministere sogeji leedi Mali gollal en faddama amma barkan orgal sogeji leedi France gal jodoto leedi Mali seyni bayla wadan der gollal makka denne dum waddan sadornan der filla duruyidde golle hirnyere biddam bondaku ton der leedi Mali
nanar fila ko narto durgol hodo e gabe yo hobe leede yasin yo be leede men Niger gam battete feede durande ben andu kondani e le wakati chakatiddi enda e ngodi chatal ko ngon je sanne e le golla durgol gal enda yorno fawar jondu kono horejo aren haliri o holli wiide kedu hon dum ndu ko waddi dum woni rafi ndena ko woni hon nokkuito durande waawi hebeto enda kanyu e nyaw coronavirus ko war naati enda faaleede ombi keeri hakkune mudun en dum laata ke chatale mawde sanne Burayma Dodo horejo golleji aren dum o halane Muktar Hamadou
l'insécurité qui prévaut
Rafi kejorande nagu tawado der sengoji naydi leddi di no don wada ko no kuje durtede de njata ke der mu handem tiagal majjun filla umma ki durobe data der leede bandirabe hano dabbaji joji der leede badide tekuden dun don buytake no wodi mabbol keri gadado Allah e nyaw coronavirus dum denne sengonga der no kuje godde durobe no don ngadira ngurda mu en le fi chatudo min jidana do sigila feccugol jawdi mu en sonna dum wade durobe keba sonude dabbaji mu en le wakati mo jidi feccugol jawdi sonna gol du saito durobe ben tawda e lube der leedi dim amma gomnanti e be juude mun tawa der fi on mballa harto wurtingol jawdi sonnude do
lawol mangol gol leedi Niger yodo gallu nyame nata e leedi endan don enda no wotta chadale wodi sanne hakkunde dogan duuci kany e birni goni ko laati hande de enda mobilaji ni watta ko tokka dum no boni fu no watta ko witto e dum waddu ko na mobilaji no ngada bonondaji lawol pamari e mawdi fu fa jaati himbe no maay der majjum dum du ko na hono ko laati bonand lawol e rafi wodde mun kany won ko waddi dum non non fa hande du ko na bandimi taato en koni bita Asman Arzika o yew yew himbe ben endanta be no golde lawol be kali chadal ko gonno jado lawol gol
mona shon wala des sources
mi den don jia torraji salne do nokku to labi pottata do e ko nandi e mun denne ko min elta yerno min jiri gineji di ko fuddata golleji di no Allah wan gollangal fuddira no wodiri le jam e sewo se ko Allah chadale no don kebe salne do lawol gol gam se en jakima ayabai torra funa ngartu kima na hawrem nimbe no don mursa yonkiji mu e dabbaji kaden torra no do hebe sanne
kuma ana shan wahala
abinda nake kira
dani ande gattam yade ardibe kanni woni be ballira be dara sador maji di lawol kunni warde duci woni no dani jahangal jamde didi non na jamde didi e fecceri du lawol goldu se neddo wada jamde jeego be dermu neddo dartu mujina tarimu na mujina lore de hore lore ji mawdi di andan bu no he bonude du lawol gol ende goddi no cham de chami bu cukka lawol gol watta himbe kedo faadu heba lore gol wara fodo lore de andan diddi asamu hanya
nanni biteddo Insa Garba kanyum woni ko fawarjo ni hono pelle jingonoje bibbe leydi cubi e do fi ko darto o ya o joddo fedde ten CNDH hawjinde fi layitugol hakke bibbe adamabe leydi enda kanka Insa Garba o ni o nato na nokku professeur Khalid Ekri latido kanyum wonno to enan dubi na yabbi di enda kanko Insa on du o yewtani Michel Dejji dum woni ko domi wadde golla ngal enda
Aujourd'hui pour nous c'est
handen to amin dingal mangal no min kalfina gal bandirabe amin koli min e nuldide min to CNDH fedde daranide do fi hakkeji nimbe min puddan gollude to fedde de waddude dum balla amin ko tawe hakkeji nimbe e labi demokrasi latake hunde ngoga do der leedi amin ko ani famede duni be min lomti be kebi gollude to fedde CNDH de salne fande mu en dilute ko waddi bayle harto fedde de nimbe keba famande dum denne jiidano kulle kedo non kande gollede do mun sanne fa leedi Niger heba yaadu yeso der mun o don andi filla daranade hakkeji nimbe gollal nimbe fuuno CNDH gollal mun woni andinde tindinde bibbe leedi edun do hore mo hen non fu dun do woni durwo ngobe ngat
komba fa
non nimbe mada Amina nyandu kandu ka won ko hojjita lato horejo a pak Niger kamono fedde hon hokkobe habaruji rewbe non ni gollobe do enda kanko do dubi nay won ko o hojjana Amina nyandu ni o holli do enda ni dum won ko domi be kambe biro keso gatta do enda dum on ko na cedal ko be godi ko halni ko na Michel Dejji
Sador maji di biro o tawra kanni woni sador maji ceewoji filla keɓol himɓe waroɓe jooɗa golla e faa hanne hunnude alkawal gal ɓe adi wakkati ɓe naatanno golle ɗe fodde no haaniri ga apak gollirde mawne no annaane ɗo leydi Niger e nder leyɗe yaasi saɗorna amen du ɗuuɗal mum fuu ƴeewataana mine rewɓe gollooɓe golle kokkol habaruuji tawee du meɗen tawra hawji cuuɗi amen e gollal amen ngal ngal woni no heɗiime deni min mbaawi hawjaade golle ɗiɗɗe min ponni to himɓe jaɓan gollira no haaniri de emen keɓa dow ekkintinooje lobbe fodde ko sembinɗinamen nder golle amen ɗe enndam min mbaaway hollude baawɗe amen fuu yahdu yeeso heɓ de ni he banno heɓike meɗo miila ko ɗum nafam
nonno hecikeña ase o woni to wiyete karakara jiyakanale département mo Dioundiou région mo Dosso hono Batou Tataɓo waɗa dow filla fijoji fina tawa jimi e bami ko jiya e arewa ko laatide kondani waɗa kana Batou Tataɓo ni enda ɗum waddi ko fande Issoufou Boubacar laatir kañum woni kaw jiɗo fi fina tawa e aadaji leydi Dosso o haalani ɗum bandimi mbiyeteɗo Nana Hadiza Hassan ɗum woni koro oɗo Batou.
Min gari to Batou lawal Tataɓal jimi e bomi arewa ko laati filla fina tawa e adaji no heewi nder mum sanne min gari to Batou fuɗɗol ñiɓol hoggo tarifi mo karkara ko wiite feminda ɗum tarifi ko ɓi laamu karakaragon sigili ɗum ko laati dogginol pucci no tawa nder mum kamɓe fijo jimi e bomi no woodi fahande yewugol ƴeewa nokkuje mawɗe tawdaɗe tarifi karakara no woodi wurtade waɗa weltare nder wuro wiitego Kuduru godugo tarifi sanne kamɗo gam nder Kuduru ɗon woni ko wangari mawɗo gon wara biteɗo Albouri Ndiaye ministére e nder cigilaki Batou o aadake wadde nokkure to dewte moɓete
hande yewtere men pinno studio kala ngu haaltana haala suudu séria keloori sériyaji gaɗaɗi caggal to endan ko interté cour d' appel ko laatide konna wurtina kanan ɗatol hono laamu ngol lamba capantati e jeɗɗi mbortingol juin 2018 kañum woni ko tabintine golleji maggol ɗum ndu konnani suudu endan no wono golle mayr wono yaara no wono ndu singara ɗum wono ko mbiyeteɗo Ayouba Hassan carɗowo haalani Balkisa Hamidou komin pirti e fulfulde
cour d' appel na bi en suudu kiite hawjiinu kelol kiite ɗume woni manamu
cour d' appel suudu kiite hawjiinu filla kelol kiite suudu noon singanu nder leydi meɗen ɗo gam andude iri kiite fuu ƴewtinaɗe filla mum en taƴa nder cuuɗi kiite leydi pamari himɓe taƴanaɓe kiite ɗe endan du de nanayi belɗum majje no mbawi gaddi boytali mum en to suudu kiite du gam ɗum ƴewtino kaden kiite maɓɓe ɗen denne iɗum wawini wi'ude ko suudu kiite du endan suudu kiite leydi ɗiɗa ɓurno
laabi laamu leydi ɗiye hawji filla golle mayru
suudu kiite du e cuuɗi kiite ɗito fuu laawol laamu leydi gotol gol kan hawji filla majji laawol laamu leydi gol du singama gam moƴƴina fondita faa woɗa golle cuuɗi ɗi endan ɗo leydi Niger illa wakkati keɓtol hoore warde hannden sigilaaji laawol laamu leydi gol endan ni ƴewtinama kulle gon ɓeyda gam yahdu yeeso heɓo nder golle mayru nokkuuje tati suudu kelol kiite du tawte ñamay zender e tawa suudu kiite ɗiɗa ɓuru du no ƴewtino nder golle mum ɗe kalfina filla kiite saɗornam e gacce tawteɗe caka himɓe iɗu ƴewtino kiite taƴaɗe har ko darta filla lumaku iɗu ƴewtino kiite gacce mawɗe suudu du no ƴewtino kaden kiite foɗu foɗu caka gollirɗe e golloɓe mumen de suudu kelol kiite tawanu ɗo enden ñame kantan woodi biro kawjiɗo filla ƴewtinade kiite gacce ɗe bomɓe wonɓe no kippito nokkuje no gaɗa golle hirñere ɓiɗɗam bonɗaku nder suudu kiite ñame du gaɗa ƴewtinade boytali ɗi himɓe gaddata har ko darata ni kiite ɗe ɓe taƴana suudu kiite du enden kandu he hoore mum no dara fillaji himɓe taƴana ɗum en kiite har ko darata kaden saɗormaji lumaku leydi no woodi to neɗɗo yaha yara boytali mum ɗi ƴewtini nder suudu kelol kiite tawanu ɗo ñam
bawɗe ɗe suudu kiite du tawra
fodde cuuɗi kiite ɗito fuu tawaɗi ɗo enden leydi Niger suudu kiite du neɗɗo fuu woodi woytanu mum no wawi yarude woytanu du enden ƴewtini iɗu woodi du golloɓe mayru iɗu heɓa du fa handen ceede to gomnati ko waɗa golle ɗen golle mayru duno e hoore mum fodde no hiɗira seni saɗornan gotan woodi kañƴan woni rafi keƴoran golloɓe hano kiitotoɓe ɓe endan tawi du golle ɗen no keewi no perodiri du yaade
e do dum won ko habrime fulfulde tili hande sembe assalamu alaykum balnata jamwali